to put a ring on your finger. I wish to put a ring on your finger. I wish to put a ring on your finger. Mwema imepatiwa na leo nampisha pete akawe mke wangu wa maisha yangu. Na leo nampisha pete akawe mke wangu wa maisha yangu. Tazama umzuri mpenzi wangu, umzuri macho yako ni kama ya hua. Tazama umzuri mpendwa wangu, wapendeza na kitanda chetu ni majani, kuzoza nyumba yetu ni mieleti, na viguzo vyetu ni mibeloji. Nishibishe zabibu niburudishe ni kwa mapela, kwa maana nimezimia kwa mapenzi nimezimia, kwa maana nimezimia kwa mapenzi nimezimia. I wish to put a ring on your finger. Ooh, 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 ooh. I wish to put a ring on your finger. Ooh, 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 ooh. Niseme nitakuwa nawe milele, niseme nitakuwa nawe. Pasta ana wake, mzee Magai ana wake, na leo zamu yangu menipatia. Okobiala wanangosha kwilolela bano kaganda kagan, okobiala wanakema kwilolela bano kaganda kaganda.
Pasta Adam luchenje kupi.
Hey, kanisa pika makofi tafazali. Hey, kanisa piga makofi tafazali. Hey, hey. Leo ni siku ya furaha na ndelemo chaleko, chaleko jamani, furahini mshangilie. Unanuna nini, nini, unanuna nini? Hey, nimepata jiko, leo amepata jiko. Amen.
Pasta Adam Luchenje Mupi. Na kati ya hema ya makimbilio. Turika. Dance. Tene. Pole pole. Tene. Pole pole.
Hey. Hallelujah. Hey. Na leo na mvisha pete akawe mke wangu wa maisha yangu. Na leo nampisha pete akawe mke wangu wa maisha yangu.